This is an MUT Radio podcast.
And as you know, Guti, on the 25th of May, every year, we usually celebrate Africa Day. But yeah, since it's going to be a weekend, Tina Laimango Sutu, so we celebrate on the 24th of May 2024. Which is Friday, ne? And this year's Africa Day will build today's youth into the future. Do you want to be part of this future? Please join insights from young people from the University of Limpopo, as well as Imango Sutu University of Technology, to help you build your future. Yes, now MUT and MUT in general, we always say we shape and own the future. Yeah, so everything is about a future. And with that, kune event is obi kona ge kona la Emango Sutu University of Technology. Kuningi okuzobe kwenzeka on the day, on the 24th. Kuna my activities ahlukene. Program nje ikhona sazoyibona nawe from 10 nje kuyale. Even before U10, I assume Guti on Ivukubangene breakfast show, kuzobe kune intra Africa cultural discussion, kona la MUT radio lapana kwi Vukubangene. And then after Ivukubangene, kuningi kuzobe kusenzeka, mhlambe our guest today uzobe sitshela kabanzi about leyo event yango Friday. We've got Dr. Makanya in studio today, oyi deputy director kona lapha kwa department ye TLDC. She's joining us live in studio today to actually speak about that. Doc, thank you so much for joining namhlanje kwi MUT radio.
Thank you. Siyabonga kakhulu.
Yes, siyabonga kakhulu nathi for being part of the show. Africa Day, such an important day that we should be celebrating as Africans. Mhlamba ngiqale la ukuthi, why did you as the university nje or as the department see a need yokuthi still celebrate lolu suku iAfrica Day?
The Africa Day, mhlamba ngiqale la yaqala khona. So nje ngokuphuthuma.
Yes.
I-Organization of African Unity. Le manje si success ya African Union.
Union, yeah.
So iyona ngo-1963 ngo-May. Kushuthi kwakuhlangana ama heads of states and during that time babona ukuthi i-African person or African people kanye babe nento yabo. Ba trade together okunye babe nosuku nje labo ukuthi kuyini ukuba umAfrika lapho khona. However, si celebrate, si commemorate Africa in through song, through dance, through poetry, through sharing with others what we eat, how we eat it, maybe slalapanzi, noma sisenze njani, noma sikudla ngezandla kanjalo ngoba phela isipuni siyazi ukuthi safia sasinokhezo thina. Okunye kubalekile nje ngaphandle kwe-AU ukuthi yayikade lolo suku isikhulume ngalo ukuthi sizokwenza sihlangene. Into eyayibalulekile ngabo ukuthi they wanted to increase i-appreciation and demand yani ama-arts and culture nama-goods and services. La sikhuluma ngani ngoku-trade amongst ourselves. Thina-ke sithi-ke kulo nyaka sine-plan as Imango Sutu, i-language development plan. Lapho si-implementa i-language policy yethu. So uma si-implementa ila sibuka ilimi ezimbili because i-context yethu i-bilingual. Sine English, which is language of learning and teaching,
yes,
of research, of governance, of administration, of exams and business and nokunye. However, kukhona isiZulu, which is represented by a number of students.
Yes.
Asuka endaweni ngeendawo, but the first language yabo isiZulu. Masibheka kuma statistics ethu. So kubalekile ukuthi umlazi la sikhona elokishini sikhumbule ukuthi siyunivesithi enkulu kangaka yobunjiniyela nobuchwepheshe. Sikhumbule ukuthi lama language omabili abalulekile. So through events like Africa Day, sifuna ukukhumbula ukuthi singobani. Siyazabalaza singobani, sisendaweni yasemzansi elokishini, singama-Afrika.
Yeah, kubaleke kakhulu lokho because we see a new generation thina, especially ama students afunda khona la eMangosuthu, especially la bama 2000 angisho kanjalo o magugu kanje.
Oh wow.
by a new generation isingisi kakhulu and I say this not to kuthi mhlambe isingisi sibalekile but to a point where we forget where we come from to a point where we forget ukuthi singobani. So iMangosuthu I heard ukuthi is collaborating with another university in celebration of this very important day. Why did you feel a need ukuthi let's invite other colleagues from other university as well?
Ebalekile kakhulu indawo sekuyona location engikhulumile nge context uthi ibilingual nokuthi mas ithi i-bilingual senzani ngakho sikubhale phansi noma sakusho ngomlomo faneke sik showcase noma sebefikile bazobe nakho abadlethile nawo esofunda kubona bazofunda ngeMangosuthu University of Technology futhi sizokwabelana ngobuciko ngolwazi according to share knowledge kube khona nama conversations dialogues azobuilda thina njengabantu abasebasha nathi esibadala sifunde kubona nakuthina bafunde futhi shuthi share ama experiences ethu share African culture ngokuthi thina sivela kwenye province nathi sikule province how do we survive as African students and how do we survive as African colleagues or staff and as a community the community kodwa sakhe phakathi kwe community kusukuthi community yethu la abakhona njengoba no community engagement uCEAD ezoba part yohlelo usukuthi nabo ngoba basebenza nama communities ilapho ke bezoba baleka nathi shuthi ke kuningi indlela esidla ngayo njengoba singishilo indlela esifunda ngayo indlela esihuba ngayo nendlela esisi sidance ngayo nendlela esithathe ngayo imfundo sayiphakamisa.
Wow. I know, very interesting. Lokhu makwenzeka on the 24th. Since we have a weekend on the 25th. Yes.
Yeah.
Maybe just paint a picture of what can we expect on the day. I understand njoba nje usuqalile usho ukuthi there's a lot esizokuletha nathi as amaZulu siselokushini. I understand kuningi nje abazokufunda even from us as amaZulu as abantu abamnyama as Africans nje in general. But nathi njoba kade usho ukuthi there's a lot that abazosifundisa kona. But just take us through on the day on the 24th ukuthi what can we expect kwi program yangolwesihlanu.
I program yangolwesihlanu iqala ngo 9. We formed the collaboration usukuthi thina CUTLDC no marketing and communications uma comms
yes
ukuthi baqalwa ngo 9 kodwa through the voice student voice staff voice and community voice through this very MUT campus radio.
Yes.
Bazokhuluma kube khona engagement from 9 to 10. Siyocela ukuthi mhlambe nani niselike nasho ukuthi bazolalela izinkulumo mhlambe naloko okuyizingxoxo ama talks through the radio. I-radio i-powerful kakhulu ifinyelela lapha nalapha endaweni eningi phansi le emfuleni.
Yes.
Namanje ke nase race yafika nakuphi nakuphi. Nasendlini nje uyihlalele noma emotweni. Bese kuthi ke from 10 to isikhathi sihlambe siwu 12 for kunjalo mabili ama indawo iOLT itheaters nayo la ngaphathe eMangosuthu kuzoba khona izingxoxo kube khona umculo kube khona ipoetry kube khona nje kuphikisana nokuthi futhi sivumelane ngayo ngalulimi nangayi Africa Day ukuthi isabalekile namhlanje njoba ibaleke ngo 1963 yebo sithi kunjalo futhi safaneke ikhuphuke yephambili nangiphesheya nakuphi ngoba abethu bakhona umhlaba wonke jikelele bese futhi sikhuluma ngokuthi ngongo anniversary lane niyayazi idume kakhulu lapho kwenzeka zonke izinto i vibe izobi lapho
that's what the vibe is
i vibe izobi lapho kusukuthi i vibe lapho kuningi nokudla akona ukuthi kuzodliwa umuntu asuthi ukubamba lapho uthole
kuyathetha
indaba idumbe kanti linjena ulufa ucebo ucovoza usawoya noma umuthandu lidle lilodwa noma imfino kanjalo utshexe umbila konke lokho usikhombisa ukuthi angazi ke kumqombothi noma ukhona umqombothi uyibatha
culture. Yes, it's part of the culture.
Kudlule lapho ukuthi indlama ikhona ngapha ALT ibe khona ngapha. Ukolaborator kwethu sifuna kube mnandi ngale ndlela ukuthi hawu ngisayizazi ngisayaphezulu.
Eh, usugcina usungazazi ukuthi senze.
Noma sakhuphuka shona le. Bese kuthi emva ka 12 sekuyawela nje umgwaqo ngoba sinama campus amabili.
Yes.
Ngaphesheya North Campus kuyaqhutsheka futhi iLimpopo ifuna ukuzwa konke ukuthi aninenza nje. Angithi nazi nangama graduation khona icule lithi educate an African fit for the 21st century, building resilient education systems for increased access to inclusive, lifelong, quality and relevant learning in Africa.
Wow.
Angazi ke noma bafisa yena abaleleli ukuza nangesizulu. Ithini the theme?
Yeah, mkhamba
sishaya. Ingcikithi ithi fundisa umAfrika olungele ikhulu leminyaka e-21 century leyo. Ukwakha izinhlelo zemfundo eziqinile ukuze kwandiswe ukufinyelela kokufunda okubandakanya wonke umuntu impilo yonke lifelong. Quality about quality emangosuthu kanye nokufunda okufanelekile eAfrika.
Wow.
Siyaziqhenya ukuba amaAfrika.
No, singama Afrika futhi siyaziqhenya ukuba ama Afrika. Yeah, you know, last year ke when we were celebrating Africa Day, as uma ukuthi kuningi okuzobe kwenzeka, even food tasting. I tasted lento abayibiza nge mopane worms.
Really?
Yeah.
How did you find it? It was
yeah.
Like one guess so blande.
Siyabona ukuthi basiphathele.
Labo bebe ngidumbabalazi sochaza ukuthi uqala uhlube bangathi badlelile.
Bangalidleli njalo.
Njalo ngindaba.
Badle namakhaza.
Sifikile Africa Day.
Yeah, but who is expected okanye who is invited kwi event enzobini nayo anniversary lane OLT ubani mhlawumbe umuntu or engathanda ukuthi as ama students, staff, anyone noma kunabantu abakhethiwe.
Kula kulolso lwama Africa. Ngiyayibona African continent inganani. Usukuthi kubalekile ukuthi ama students abafundi bethu noma isikhathi sesinjena kodwa uya ngothando nesikhathi ukuthi unaso yini. Umudlulu uyogibela ibus noma ufika uzobona khona okwenzeka la. Uma nje uthatha isikhathi uthatha izithombe uthi ukusina sina kube udlula futhi ubuye futhi. Siyakufisa ama students abafundi bethu. Sifisa futhi nomphakathi wasemangosuthu. Umphakathi wasemangosuthu white. If we say the wider community, that's biza ama students, staff, academic, support, admin, abasiphethe phezulu, esibabiza ngo executive. Umuntu ethola ithuba noma 5 minutes athi hayi ake ngobheka ngiyo supporter ngobingelela. Kuze nabaseLimpopo bathi hawu sabona uprofessor othize, sabona uDr. Bathize. Ebese nomphakathi laba bakhona ngaleso sikhathi ngoba khona abasebe khona bengobona abangaphakathi kodwa sisizana nabo ey'ntweni eziningi kodwa ke umuntu abone ukuthi hawu kuyaphilwa la
senza nje
mangosuku kuyaphilwa la njalo ke indaba
mhlawumbe ngizoxolisa kakhulu doc because ngikubuza umbuzo ebekumele ngabe ngiqale ngawo ngizokubuza ekugcineni i-department ya TLDC isebenza kanjani noma idume ngani noma yenzani nje khona la emangosuthu so that sizokwazi nani ukuthi yabona yini eniyenzayo as a department.
Awu department ya TLDC akekho ngayazi. Idume kakhulu.
Okay.
Yini na uthi angena umfundi engena ezosebhalisile ebese yazile mese funding shama prospectors with kono academic support.
Yes.
Ophathelene nelimi, ophathelene no academic literacy, ophathelene no math and science education, ophathelene futhi no teacher professionalization of teaching and learning.
Yeah.
Ne scholarship of teaching and learning. Bese kuba khona e-learning. La sifunda khona nango blackboard futhi sina nama learning designers. Lapho ke uma ufuna ukusizakala sibe ne writing center ila uthi umuhluleka mhlambe uzibona ukuthi uyahluleka ukubhala noma ufuna ukufunda ukubonisa ukuthi hayi njengoba ngisuka e high school I'm transitioning phela la e bridge ufikile now no A bakho no B bakho hayi mahla ma results kodwa uma usungene ngaphakathi siyashintsha isithi kwena thola usizo si academic support sinokusiza kubantwana futhi no teacher othisha bakwazi nokwenza ama postgraduate diplomas baye endaweni ethize la befisa khona ukuthi bayoqhubeza ukufuna ngoba uthi kwesinye isikhathi abanye othisha babela ku industry straight from industry mhlamba bakwazanga ukuthi bathole ithuba lokufunda ama methods of teaching these or approaches so siyakwazi ukuthi bathole ithuba mebezibika bona hayi ngiyafisa ukuregister le ukuze ngandise ulwazi lako konke lokhu noma theories banethuba kuphinde futhi kwa e-learning kube no summit kube nama conference ukuthi uyifocus ezoba khona nje ngo August so kulindele abavule endaweni eziningi ibe enkulu ngalendlela ukuthi iattracta nama university nasi 26
yes
iphinde futhi sibe nama TVET iphinde futhi sibe namanye ama universities a private bayeza ke baningi ngoba inodumo 11 years usuthi ke u focus conference wethu o 11th year kulonyaka sigupha umnyaka ka 11 onyaka odlule kwaku 10 years si celebrate 10 years
wow
so si idumile impela awuzuphuma la emangosuthu ungawazi umnyango
yeah no
mele udlule
definitely
kwa science mubonza hayi I
can't be
right.
Siyazi, now that you explained it, nami ngiyazi ngengadlula kuyona as a student sakhona la eMangosuthu University of Technology. But looking forward to the day which is on the 24th of May
on Friday
ziyakhala. We said from 9 izobiqala i program khona la MUT bangalaleli MUT radio bezwe, but officially from 10 ukuyale there's a lot ezobe kwenzeka kwi Africa Day. We're looking forward to it. Is there mhlambe something that I did not ask maybe that you wanted to share with us before Seek the Dilemma?
We post yethu ikhona indawo ethi exciting or amazing prizes will be won.
Ukuthi
ama students mhlambe kuba khona okuthize nje sibabuza wona ebese uthola token of appreciation. Sibonga ukuthi hayi kanti ubukwazi lokho. Njengokuthi nje iTLDC mase ngiyakuyona ngonyaka nonyaka iye ibe nama vice chancellors teaching and learning awards lapho sithi othisha abavelele after sebekwazile ukuthi bahambe umgamo othize ngokwe portfolio of evidence wabonakala ukuthi hayi bavelele ngomsebenzi wabo ngecontribution to knowledge asebenzile nange research asebenzile ne contribution ebalekile eklasini.
Yes.
So nikiwe iklasi uneyingane engaka wenze njani innovatively uwenze uvele kanjani ikupho kwenzile ukuthi ingane zahlomula za masterish subject yakho ngeindlela eziningi ezama approaches asetshenziswa namhlanje kakhulukazi through AI artificial intelligence sikubheke kakhulu lokuthi uembrace kanjani technology. Ngiyabonga.
Yes, I know siyabonga kakhulu, but thank you so much for joining us.
This is an MUT Radio podcast.